لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين abalungi abebitibwa tukyagenda maaso ne kitabo kyaffe kino empaya zaka mu sente enkalu n'ebyobusobozi era nga amasail mangi agakwatagana ku kuwa zaka n'empaja tugiwaamu tumaze okubeera nga tugalaba biidhinil maula jalla waala. Kakati wano wetugenze twagala okumanya omuntu oyo amaze okutegeera empaya zaka ne zakaye n'agifulumya agikutta ali ku mulyango alinga abuuza ekibuuzo nti kati zaka yange njiwaani kitiibwa tandikirawo
agambye nti alhamdulillah omuwandiisi agamba wafaqahu llah
tuli ku peeji ya 8
zakaa yange njiwaani liman adfa'u zakata maali amazima agakaawanga ekigagi gali nti ebimu ku bitongole ebiwanise emikono nti mutuwe zaka si byesigwa n'abamu ku bakulembeze abaweebwa zaka si beesigwa tebatuusa zaka kubeeteekeddwa kutuukako abalala bagisaasaanyiza ku bintu ebitali mu miteeko omunaana Allah subhanahu wa ta'ala gye yakomeka nti gye girina gyokka okufuna zaka.
Na kakati ekigambo nga bw'okiwulidde nti mazima agakaawanga ekigagi oyinza n'okugamba nti agakaawanga omususa guba muzibu nnyo abagumanyi. Naye lwaki gakaawa? Kubanga ekikolo ku mbeera z'abo abagamba nti baweereza obusiraamu kyalibadde nti balina kubeera nga bannaddiini. Ate kye bayita okubeera munnaddiini tekitegeeza kubeera nti nota ensonga zo zitambuliza mu mbeera ya byaddiini. Kwegamba nti oli bize bakuyita imaamu, oli bize bakuyita seeka, kibaita okubeera munnaddiini kwe kubeera nga olimu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Kitegeeza nti gwe bayita munnaddiini alimu emiteeko ebiri. Oba ekigambo munnaddiini kirina entegeerwa ya mirundi ebiri. Entegeerwa esooka munnaddiini seeka Lukumaan. Gwe bayita munnaddiini entegeera esooka ye muntu kugamba nga bw'ogamba nti oli musajja obulamu bwe abutambuliza mu byabufuzi munnabyabufuzi munnaddiini ensonga zazitambuliza mu bintu bya ddiini musiŋŋaana ekanzu ebeera nnyo mu byambalo bye musiŋŋaana enkofiira tetera muvaako ayinza okubanga n'olwarabu alumanyi muwalimu seeka imaamu n'ebifaanako bwe bityo kati oyo mu makulu ago munnaddiini mu mbeera eyo esooka mu makulu ago agasooka si tteeka nti aba ayina okubanga atya Allah oba okubanga tatya Allah mu makulu ago ayitibwa munnaddiini yaani obulamu bwa butambuliza mu bintu bya ddiini nga munnabyabufuzi obulamu bwe bwabutambuliza mu bintu byaki byobufuzi. Amakulu ag'okubiri munnaddiini kino kyo tekyambalibwa seeka yekka kyambalibwa n'omusiraamu atannanyweza bulungi alfatiha kasita eddiini emala omuyingira mu mutima n'agyagala n'agigulumiza neyeekuuma ensalo za Allah subhanahu wata n'atambulanga obulamu bwe bulina awulya nti alina rakibu alina amulaba buli wonna waali amuwulira buli kyonna kyayogera Naam oyaba fuse munaddini ne bwabiranga tayina iri muwadde. Eroyo mwagalwa nnyo eri Allah, eroyo Allah gwayagala. Okusinga oli asobola okubanga munaddini nenga tayina kitende ekyo kya muraqaba. Muraqaba kyeki? Okubeera nti nno atambuza obulamu bwe ng'amanyi nti Allah amulaba. Si kuba nti amanyi, okumanya kwetwogerako wano kwe kumanya okukola ebibala. Otherwise singa abadde tamanyi obanga akiwakanya tabeera musiraamu. Kati aba amanyi nti Allah amulaba naye nga talina bunkenke bwakubeera nti Allah amulaba. Kati otalina muraqaba. Kakati munaddiini omujjuvu yoyo eyagatta ebitende ebibiri oba embeera ebbiri. Obulamu bwa butambuliza mu bintu bya ddiini atalina muraqaba. Obulamu bwe bujjuddemu okwegendereza okulaba kwa Allah, okwegendereza okuwulira kwa Allah, okwegendereza okumanya kwa Allah okujjuvu ery'obulamu bwe. Ekiro munaddiini, emisana munaddiini, ekizikiza munaddiini, mu kitangaala munaddiini, mu mbeera zonna munaddiini, oye munaddiini. Tekitegeeza nti yafuuka malayika tagwa mu nsobi. Ne twagamba nti okusobya kwa munaddiini enjawulo gye kulina n'okusobya kw'omuntu atali munaddiini kwe kubeera nti bw'asobya tafaanana ng'embuzi eyasizza entamu n'esigala nga ewalula bw'oluzimu gwegenda. Wabula bw'asobya Allah subhanahu wa ta'ala emirembe gimuggwako, afunayo akaseera n'asirikira ddako wabbali, ayina ne w'atuuka nga takyajjukira oba tayina nnyo byakubala. Naye neyeeramulako mu bujjuvu nti nteekeddwa okuba nga nzijjudde obukende wakati wange ne Allah, neeroopa eri Allah mu ndoopa eri jjeno. Ayi Allah byenzuka ne bisikyakola ki? Ne bisikyajjukira. Kitegereka. Aho nno nduddewo nnyo olw'ensonga nti we tugenda okutambulira wano mu maaso wali sensitive. Kubanga ekikolo kwogera ku bannaddiini oba abantu abali bizi n'ensonga z'eddiini kubogerako birungi byereere. Naye olw'okubeera ensonga gye tulimu, tulimu injale, tuli mu nkwagulo, tuli mu bisago ebimu bikyali bibisa ebirala nkovu, obwetaavu bwe buli obw'okubeera ng'ebigambo bino tubyogera nga tubisimbako amannyo. Kaakati omuwandiisi agambye nti amazima agakaawa ng'ekigaji gamba ng'omususeera gali nti ebimu ku bitongole teeka omusitale wansi w'ekigambo ebimu, oleke gamba nti uliye bwe yatwogeddeko oba toli mu abo theni toli mu bano benjogeddeko. Tugambye nti ebimu ate bw'obeera ng'oli mu abo naawe oba otegeera nti nno tukujjukizza. Ebimu ku bitongole ebiwanisa emikono nti mutuwezzaka si byesigwa, kibaita okwanika emikono mukitegedde? Ekyo buli muntu akitegeera bulungi okwanika emikono. Basobola okuwanikira ku maradio, basobola okuwanikira ku mativi, basobola okuwanikira ku mizikiti, basobola okuwanikira ku ki? Ebiwanise emikono bannange Zakaya mmwe mugireete eno. Si byesigwa. N'abamu ku bakulembeze abaweebwa zaka si beesigwa. Era tugambye tutya? Abamu. Asobola okuba imaamu, asobola okuba amiiri, asobola okubeera mukulu wa ttwale, asobola okubeera kaadhi, asobola okubeera kyonna kyali, si beesigwa. Bwe tugamba nti abamu kijjula kubeera nti abasinga obungi ku nsonga ya zaka bwe batyo bafaanana. Zaka kitiibwa. Genda maaso.
Yalla agambye nti olw'ensonga eyo okomeddwa tebatuusa zaka kubeeteekeddwa kutuukako. Abalala bagisaasaanyiza ku bintu ebitali mu miteeko omunaana Allah subhanahu wa ta'ala gye yakomeka nti gye girina gyokka okufuna zaka.
Bagwa mu kimu ku bikolobero ebibiri abazaka abasaba zaka abo bagwa ku kimu ku bikolobero ebimeka?
Ebibiri.
Oluusi ne babigatta byombirira ebikolobero ne babigwamu omulundi gumu. Okubeera nti zaka tebagituusizza ku bantu be baalaza abantu nti bannange mugituwe. Kaakati ate kebabera batusizzaako ate n'obasanga nga bakatadde wantu Allah wataala mulanti bokateeka wezaketuuka babiga kaawo nawulirako bali nalabako n'amaaso gange nga libannamuli babayise okumanya tuli mu kizikiza Allah taasi ekitongole ekyamaanyi kikola ku zaka ne kigamba nti zaka eno twagiguzeemu ettaka mugundi mu kitundu kyejingi ettaka twaguzeemu wakufu mu zaka innama sadaqatu lilfuqara'i walmasakin walamilina alayha walmuallafat qulubuhum wafi rriqabi walgharimina wafi sabilillah eriweyo ettaka eryo ligwawaawo kwebyo twogedde singa omuntu agamba nti ligwa mu fi sabilillah tuliguze fi sabilillah weligwa nga tugamba liba kubanga ekyo Allah kyategeeza bino byonna Allah tiyali bimenya ebisoose kubanga byonna biri mu fi sabilillah byonna ebiri fi sabilillah kitegerekese waliwo tebwetaavu bwakubimenya byonna biri fi sabilillah nekitegeeza nti olina okuvuunula fi sabilillah nga baulama b'obusiraamu bwe bavuunula ogenda mu bamufasiruna bonna fi sabilillah bagamba batya yaani alghuza abalwanyi abalwana mu ntalo z'eddiini ate si bonna abo abatalina misaala gya bulwanyi kitegeeza ki eggwanga erina amagye ng'amagye ago galwana jihadi nam okulwana jihadi siteeka nera kuyiyita jihadi singa eggwanga ly'obusiraamu lyalina eggwanga liri mu kulwana nalyo nga lirwana kutaasa diini ya Allah subhanahu wa ta'ala eba eyitibwa jihadi oba bali mu kulwana bambadde byambalo oba tebambadde byambalo si teeka nti kuyiyita jihadi balina kubanga bambadde makanzu bagenda n'ebiremba kitegerekese basobola kuba balina n'ennyota ku bigabega basobola nga bali mu kutaasa diini ya Allah tugamba nti bali mu ki jihadi fi sabilillah abo tebalina musa tebaweebwa zaka limaadha kubanga balina omusaala omutongole okuba mu baitul maali okuba mu ggwanika ly'eggwanga eryo ng'abakozi abasigadde we bali naye singa babeera tebalina obanga waliwo ba volunteers nga tebali ku payroll entongole ya gavumenti abo bonna bagwawo butereevu wafi sabilillah baulama ne bayingizamu ekyokumeka ekyokubiri kyekiriwa beba tulabul ilm beba tulabul ilm abayizi abanoonya irimu olw'ensonga Allah subhanahu wataala yagamba nti wajahidhum bihi jihadan kabira wajahidhum bihi jihadan kabira mubalwanyise balwanyise ne Qur'ani eno n'erimu eno jihadi ey'amaanyi ekitegeeza nti nno badduat abakoola abantu okubazira Allah subhanahu wataala batulabul ilm abanoonya irimu bakwatibwa baweebwa zaka mu mulyango ogwo ogwokubeera nti bali fi jihad bali fi sabilillah ani yagamba ti adhabu ani sunna afdal min aljihad
adhabu
ani sunna afdal min aljihad yali Yahya ibn Abi Kathir adhabu ani sunna afdal min aljihad okutaasa sunna za nabi sallallahu alayhi wasallam kyawaggula okusinga jihadi ene yaki
ekitala
ekitala kuba buli omu agisobola naye ate eri si buli omuntu akikola atya nti akisobola kakati wano wetuli ab'ebitiibwa abakkiriza abamu bakwata ebintu bino mumpaama tubarakallahu fiikum bakwata ebintu bino ne babiteeka mu kifo ekitali kyabyo okkakkana ng'ono yawadde zaka tafunye empeera kubanga zaka eteereddwa mu kifo ekitali kituufu kitegerekese imma obutagituusa ku bantu oba okutuusaako obusammambiro oba okugikwana bagiteeka mu bifu ebitali byayo olw'emabega kaayo baalanga nti atugulidde mufti gundi emmotoka kitongole kya zaka banne zaka ya feeno kumanya zaka egasa tugulidde supreme mufti eki emmotoka mumawulire misana ttuku na yaani Supreme Mufti agwawa muayeno Allah ya talika ne cigabo innama innama cike zaci adatul hasr kibu cidingana nyoti ajo sanko innama goma yanti Allah komeka a komeka to sukka waw gwe muka sogwa innama adatu za hasr zuwerako emu kuzo innama nam innama sadaqatu lil fuqara mazmaz dalal zakat tesukka banu munana Allah na bamenyamu ai eswati tauba norecho zakau sobolo ai rustetuka obokutu ko busamambiro oba okubera ntino titeriridwa netedwe wachamu obokubanti ekeketedwa akasigadde wakatono atina kone katekeba wachamu tegere kasa eyembera tujiwangaliramo mazima makawa gena maso
agami tinolwe nsongeyo nolwe nsongeyo nolwo kubanti kimanyiddwa tisingo omuntu awazaka omuntu oba ekitongole nga kimanyi obanga asubira nti zaka ebaweebwa bagisasanyiza ku bintu ebitali ebyo omunana Allah subhanahu wa ta'ala biyakomeka obanti tebajituusa kubeetaavu bwebata kubeetaavu bwebata jituusaayo esigala emanjibwa ono eyajiba wadde na nabo ne bafuna omusango gw'obulyazaamaanya
kino kiri kakwa kulizo ki bwabeera nga abamanyi nti bwe batyo bafaanana amma omuntu abalowoleza obulungi najje wa imamu inabetavu bomanyi ti masiri yange ne kujeko bati letavu ti
imamu wawe
zi imamu wawe nanze manye mbera ya winyi basula nzigo batusizake ebizibu byabwe ti nakwata zakai mtwala asatu obaka kadde obaka 15 jabazemu
namuwa
nakwata namuwa zakeyo ne wunzikira montamu ya imam oba nekola ku school fees za bana ba imam oba nebintu ebirala ebifaanaganako bwe bityo nga imamu tali minal mustahiqina tali minal mustahiqina ba imam ba yizo ganti yiti atefe tuina no mtwe mulambo ogogera ku ba imam nga tuna maliza kitabo kino obukulu bw'okufa ku ba imam hatta ne kuzaka netuli mkuogera kubantu nga mbutuofu si mustahik tali mwabo bayina kubera nga bafunachi nga bafuna zakeyo na uzika nga yajitutte obanga nga bitugenda okulaba man bwobera nga oli wakili imamu nabake bitendo muwakili nabake bitendo byakuwadde olina okutambulira ku bukwakulizo bwa muwakili omusajja oli mwetaavu gwe okimanye nti zaka yabavu nibira bifanagana ko bwebito ni yagirese ni kamara kamutanda nakugama nti eno zaka imamu zaka yange yabatambuze yabachi yabatambuze aha ebi zaka ebi nagenda kubatambuze ebi nagenda kubachi kubatambuze kubanga imam si yenyini zaka innama huwa wakil ate munamula yobusilamu alwakilu yatasarruf tasarruf almuwakkil atambulira kwecho amukwasizo omulimu kyaki yali badde yekolera kitegese bulungi yatasarruf tasarrufa almuwakkil kitegerekese kakati wetubadde wano tisinga omuntu ajiwo omuntu nga amumanyi nti mbutuufu ebintu bye tebitegerekeka naagaana okubeera nga aidha ajua kwa kasa nti mbutufu zakaya jajitusa ubaye kinyini ino kubira nga jetu sisa kubana nyini yo onu dala dala na uzi kange rata tatadimu nkora chitakiri suburunji kuno zake sigare kwa lecha
mubanjibwa
akukuzo katakiri kisa jirwe sigare nge mubanjibwa singa abama nye ne singa abama roli za burunji nasu vilanti la mbutufu ajia kutuki nizovu na anyuzi wano ni amana akizu kwe ranga ajimua elono gali ya zamanya ya funo msao chitakere kese gena masu
Agambi ntulwe nsonge yu chikulu nyo eri awazaka okumanya nti ekikolo kukuwazaka ye muntu ye nyini ajiwa okujetu siza kumwetavu. So si kujiwa ebitongole n'abakulembeze b'eddiini naddala nga kimanyiddwa bulungi nti obwesigwa ku mmaali ku mulembe guno bwakekwa nnyo. Kimanye nti okkirizibwa era kye kisinga n'obulungi okwewera zakaayo abaavu n'okakasiza ddala nti ebatuuseeko. Lajina daima olukiiko lw'abamanyi
nga tuyimiddekawo katono. Abange kino twongera okikkaatiriza n'okukibajjukiza era nga kye kikolo ku zaka. Waliwo nno abakawangamula nti ekikolo ku zaka kubeera nti nno erina kuweebwa ani, erina kuweebwa mukulembeze abeere ng'agigaba. Ekyo si kituufu n'akamu n'akeddagala. Era hadithi ezikigoba nnyingi ddala kikumalira hadithi eno. Nabi yagamba nti sadaqatuka ala dhawil qaraba sadaqa wasila. Zaka gy'owa ab'enganda ogifunamu empeera bbiri, empeera z'okuwa zaka n'okuyunga oluganda. Hadithi erikkiriya bulungi nnyo nti nabbi sa sallama gwe kennyini nnyini nnyini zaka akulungamya akulungamya weenoonyeze ewasava w'ogenda okuteeka zakaayo n'akusomera n'eddiiru nti osobola okuwa zaka n'ofuna empeera bbiri. Empeera yaki? Y'okuwa zaka n'okuyunga oluganda. Naddala embeera zaffe zemumanyi obulungi nti tulitambulira ku kimu ku bibiri, eitha tetulina busobozi buyunga ng'anda oba tuli bakodokodo. Kati olw'okubaano eddiini ezitusiseemu toli ku bukodo bwakubeera nti n'omugabo gwa Allah toguwa. Kale busiraamu ngaeyo bukusiseemu budduse oyunge nago oluganda oba ntegerekese. Tutambulira kubeera nti nno wakati wakubeera nti tetulina busobozi agala oyunga enganda zo ne tolina busobozi. Kati kino bwe kiba kizze yunga enganda wano ne butagazi wawo nnyo wetugenda mu maaso. Genda maaso kitiibwa.
Agambye nti allajina daima olukiiko lw'abamanyi olw'ekitiibwa lwagamba nti yustahabu wawe kiri lil insani tafuriku zakati nukud, tafuriku zakati nukudihi binafsihi ala ahliha almustahiqina laha minal fuqara'i wa ghairihim.
Yustahabu kirungi eri omuntu awazaka, yustahabu lil insani tafuriku zakati nukudihi binafsihi ala ahliha almustahiqina laha minal fuqara'i wa ghairihim. Bannange ensonga eno bwe tujyogerako waliwo abalowooza nti nno ndowooza yaffe era ndaba yaffe. N'olukiiko lw'abamanyi fenna lutuwa ekitiibwa ku mulembe guno nti lwe lusinga okubeera olw'ekitiibwa mu irimu. Allajina daima lugamba mu fatuwa yaalwo ya 10:393 bagamba nti kirungi eri omuntu awazaka ye kennyini okwetuusiza ssente ze ezazaka ku bannyinizo omuli abeetaavu n'abalala. Ye kennyini okubeera nga yeetuusiza zaka eno. Muntu ayinza okubuuza nti Allah yagamba nti khudh min amwalihim sadaqa. Khudh min amwalihim sadaqa. Allah yalagirani Ombaka alayhi salatu wassalamu naga jamu mali yawe sadaqa. Ekyo tekiriiko khilafu wakati wa baulama nti singa omukulembeze atalaba zaka omukulembeze ogerako ategerekese. Omukulembeze kutugerako ye imam au mayyanubu an hadha al imam. Imam ye mukulembeze aina sulta aina obuyinza. Zino ahkamu za sultaniya twagamba zikola ku mukulembeze aina ki aina obuyinza. Khudh min amwalihim sadaqa. Singa omukulembeze aba asabye zaka n'abalagira zaka mugimuwe kyatteeka okubeera ndi zaka mugiwa ye, kyatteeka okuba ndi zaka mugiwa ki mugiwa ye. Kitegerekese abo bawulaba ne baleeta amasala ag'enjawulo. Singa mba mumanyi nti nno zaka gikozesa birala waliwo abalaba nti nno gwe giwe kadibali adhimmatok gwe muwe umurekere Allah urupa mukulembeze yagisabye bari at zimmatok abalabagamba bobo ino busobozo obukikolotya obutasaka kubera ngo jitusayo biranga yani obusobolo kwe wali chintu echo biranga okikola subuka kasande zakaye egeza muchifechi echitofu naye echisingo kubera echitofu Allah alam kikubya ndi mukulembeze yagisabye bujimuwe utunule jimuwe utunule aya
tokola ku imamu wa
muziki eno aya tokola ku imamu wa muzikiti teko makode teko la kugundi ku office eri wali banange timuchala bikenda kuzi banange aji gundi nga zakayo juwani teko la kubitongole teko la kumizikiti wabule kula ku imamu omukulembeze oli aina mana asobola nokugamba nti wajiwadde damujwi wajiwadda damujwi tetukula mu register damujwi oyo aina mana ama abasigadde fe tuliko eno hadithi erirudda wa nabi sallallahu alayhi wasallam nga atulungamya atugamba nti zakajowa abantu bo ojifunamu empeera meka ojifunamu empeera bbiri sadaka wasila yena maso kitiyo
agambi nti
kando zetu fatwa ya laji na daima buli muntu ajulide bulungi naam gena maso
agambi bwoba owazakayo okirizibwa okudiwa omusilamu yenna gwoka kasanti mwetaavu
ekyo kye kikolo naam sitte kanda ina kubera wa family solo kubera nga wa family nebo nabali yao ba
bainawo
bainawo ubanga bonna botunuli abo mu family mbera yabwe ngeri gye betambula mu dini yabwe ngolaba nti waliwo omusiramu adisuwa mu family niyo kusinza kumbeera nga mbotuvu olaba nti yagwana okubeera nga gwosoka okuteeka ebirowoozo okusinga ku bano aba family abatajja mino gya masigala kuki ku mimwa buli sawa ina sigala ali mwetaafu mwavu ne ajawe nezidani swala mu rwana burwanyi nomulaba ko kujuma oyo bwatyo ono nga wadde wa family kansoke muganda waffe Ismaila wano aina mchara we bafa kudini baina abana bai bila sinunji ona mugonvire Allah ya soke rwako genda maso
agenje okirizibwa okujiwa omusilamu yenna gwoka kasanti mwetaavu owe wala nokumpi
kitegerekese genda maso
wabula ate okubirizibwa nnyo okukulembeza abenganda abokumpi omuli baganda abo bemugatta taata ne mama abalina abaana oba bemugatta taata yekka oba bemugatta mama yekka bataata abato basinga bakojja bamama abato bakizibwe abo bonna n'abaana baabwe okkirizibwa okuba wa zaka wabula tokkirizibwa kuwa zaka bazadde bo wadde abaana bo yadde mukyala wo yadde baganda bo b'osikira nga bafudde nga beebo abatalina zadde kubanga abo okakatibwako okubalabirira ate ye omukyala akkirizibwa okuwa omwami we zaka kubanga takakatibwako kumulabirira nozaako abalirwana abasiraamu abeetaavu nozaako abalirwana abasiraamu n'abeetaavu boosaala nabo ku masjidi bwotyo
amakulu genda ng'olondoola mu ngeri efaanaganako bwetyo tulabye omuntu ayinza obutalowoozebwako nti afuna zaka bwe tutandikiddeko ye akhun shaqiq abooluganda balimu emiteeko esatu al akh ashaqiq muganda wo bwe mugatta taata ne maama muganda wo mutaata ne maama wal akh li ab ne muganda wo mutaata temugatta maama wal akh li om ne muganda wo bwe mugatta maama abo balaba abo bobo osooka okutunuulira tuli embeera yaabwe al hawashi abo bonna abali awo basenga bakojja bataata abato bamaama abato bakizibwe nam abo bonna bafuna zaka bonna bakola batya bafuna zaka wabula tiweerabya nti al aqrab fal akarab asingo kubeera okumpi usabu kubisingo kwa gara obo soko kuteka kebiro uozo katonda genda wakoja soko tegele muganda uwe mugatatata ni mama alimumbeera achi chitake sebulu onji muganda uwe mugatatata alimumbeera achi muganda uwe mugatamama alimumbeera achi kubanga akuli kumpi nyo kusinga asigade then ulioko ogende wala ne wala wabula siteka antu ina kutunulida oda banaki settlement esose wajitegedde ntu kirizwa nokuwo webwibu nga muganda owali era zake betu subira tubuga anti aa zake wetu kuse kubanga ojiwotya misi ngati muganda omwavu aa zakaka sojuwa omwetaavu zake tuse na ye toli mubazi mulungi toli mubazi wampera muchi mulungi singo badde mubazi wampera uno muganda omusava nnyo ku mpero kusinga
ne mpera mbiri
kitegese uyunza oluganda hata nembeera yugo kenyenye nyenye uri abuni nembeera ya muganda wechuse mbeera iyo buntu sibe kiri genda maso
agambi nti
eso
abantu bakubaka ebintu bino family zali badde mu bwafu
singa ddala abantu bateeka mu nkola ebintu bino twali badde mu mbeera efaragana ko bweti bwe bwali baddewo bwe bwali baddewo bwali badde butono ebintu bingi byali zeredde naam ebintu bingi era nga bitugenda okulaba mu maaso nga tukongera okugaza ku nsonga eno nti obusamu tebukugamba nakugamba ati mugambe bakwebaza hii bannangi brother nti tunibaza ino zaka obusamu tebukugamba nti mugambe tewali mutawano okusigala nga alowooza nti okoze eki wamulowoozaako bulowooza kitegerekese hata nawebera zakatul fitri siteka kutte gundi akasawo ko mucere kilo 10 ze zakatul fitri kakatako nozi wo mu nozi wereze wasenga awo mwavu eginje emitala nuwa boda bona pandanga chikunja ndoze zako mne ankumye kata ya idi siteka nti hato yaje nedda senga to nebaza nedda ikigera kyo busilamu kuyunga oluganda kitadde ko bilowozo ngobanga itadde ko bilowozo kwali yogedde twali mu busizange njogera bweri eha jazakallahu khairan
amaze yaga agami nti obujulizi obulaga nti abantu ba family yo bogwana okusookerako eranga bujulizi obulaga nti omusira obusilamu bukubiriza gwe obusilamu bukukubiriza gwe kennyini okugabira zakayo
amakuru
okwegabira zakayo
amakuru no hadith ejawansi tujifunamu ensonga bbiri ekisooka nti okirizibwa okwa zaka abantu bo
Naam.
Ekyo kubiri madha bebasinga okubeera nti okirizibwa okwegabira zaka okirizibwa okwegabira zaka sitekalo nakubeera ngo jitwalira abaki ba imamu n'abakulembeze nefaanako bwebiki genda maaso
aganti obujulizi obulaga nti abantu ba famire yo bogwana okusookerako era nga bujulizi obulaga nti obusiraamu bukukubiriza gwe kennyini okwegabira zakaayo so si kujiwa bitongole kwe kuba nti nabbi sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya salman wekiri
salman bun amir
radiallahu anhu yagamba nti inna sadaka ala lmiskini sadakatun
mazima zaka jowa omwetaavu atali wa musayigo ebeera zaka enjereere genda maaso
wa ala dhirrahimi ithnatani sadakatun wasilatun
ate zaka yo jowadde abantu b'omusayigo abenganda sadaka wasila erimu zaka n'okuyonga oluganda kitegerekese ekyo nekubuko nekubuki nekubuko nazaala alyeyo mwana wange yankyawabi masha allah ofunye zaka muweereze zaka muweereze zaka zaka enam musilamu genda maso hadithi eno
erimu
sunani ya imamu nasai wa sahalu albani rahimahullah naam naam kali wasebo naam nkonye kubenganda Sheikh Uthman anjikiza barakallahu fikum nkonye kubenganda bimenye mbawulide ba aboluganda bimuga tata mama tata yeka mama yeka ne tudda kuba kojja tuze kuba senga tuze kuba mama abato batata abato bakizibwe bonabona tubakonyeko ne muulidde bulunyo tetukonye ku mwana no muzukuru aye tetukonye ku tata ne jajja kubanga abo usuru abo bikoro ebikoro usuru bovamu tukiza kuba wazaka usuru ebani bebo bovamu ate furuo biba abakuvamu tukiza kuba wazaka lwaki kubanga tajibu alaika annafaqa okakati bwako kubera nti abantu obalabirira kakati okuba wakuzaka obo bajjeke ekisava zaka erimu obuyambi abo tebali ku levu ya kuyambibwa abayi levu ya kulya kiri ekitongole
kigabiriri obagabiriri
ekyekitiibwa kireese bulungi aha yensonga lwaki zaka abantu bannabbi swasi tebakkiriza kulya zaka lwaki erimu oluki
aimu
erimu oluki erimu obukendeevu erimu obukendeevu kati mukyalawo tokkiriza muliisa zaka kuba oyina mulisize mukitiibwa naye olwokuba gwe embeera egize talale sente ya kinaku ya kikazi kati atakkirizibwa okuvaayo nejja neekola etya aha omukyala akkirizibwa okubazzako omwami we saate omwami takkiriza kuba omukyala we zaka kubanga akati bwako mulabirira n'olwekyo watuyigawo nti abantu ba mirundi esatu tetukkirizibwa kubeera nga tubawazaka tutandikire ku mukyala tudde ku bazadde boovaamu ne we bagenda waggulu bajjajja bonna n'abazzukulu n'abaana n'abazzukulu aba wansi abirundi abakuvaamu bonna okubirala ku baana okusedegeta wansi kitegerekese wabula waliwo abayinza okuvaamu ngaani ng'omwana ng'omuzzukulu ow'omwana omuwala omuzzukulu ow'omwana omuki oyokkirizibwa okumuwazaka lwaki lwaki omwana omuwala okkirizibwa okumuwazaka lwaki
kakati wakulabirira
kubanga alina famire ye naye buli yenna atebedde mu famire yo be baana ye mwana w'omuwala n'abaana ba mutabani wo babeere bawala babeere balenzi kitegese bulungi abo bali mu layini yo tebagivaamu ne baserengeta wansi yonna gye baserengese naye omuwala omwana w'omuwala yenna ekitegedde aba ayigidde mu famire endala aba ayina enaya abeeri babunanyizibwa kokukola kino ky'olina okukolera bano kitegerekese abeere muwala abeere mulenzi kasabira mwana wa muwala aba ayina famire gy'ayingiddemu naam genda mu maaso naam kandabe sooke tulabe kyetuyina wano ku dakiika tulabe omusomo okay kale inshallah katukome wano tubeere nga tutandikira awo omusomo guno gwennyini nyini tubeere nga tugumalayo n'okwongera okubaako ensoba zisukutaanya mugwo wafaka llahu ljamii lima yuhibuhu wayaruda walhamdulillahi rabbil alamin.